Joe. Thank you, Mister. Yo, Rona. Flow master, my big king. You told him to come see. Namanje ngisahlele evalini akukho ukukhiya medaningi saka ngihlele ebhampini kulile gemini nami ngishaya ukuza kumina angisafaka neraning sekuba iskill netiming kuthothi nestaringi nakusigebengu nesilima ngoba ukhakhayisela qina kebe ungibuyisi ngisamile konde munginakile musangihlebe usokushile noma ubopho ongavuthiwe okhawela ngaphambilini manje uphethe nzima qala ungashayiwe ngishiqala likulahlile ukuthi itoli yakhidakiwe awufuna ungajalile isabhiqubha nemafini noma irice no-anyanisi mungahlangananga ushatini uthakathe ekhempini engabe ucele emazulwini uyeke ukubheka mina ubheke okukuthindezelile sogcina kuvumile wonke umuntu uhuzukile ama-afrika akadukile inkinga umhlaba sophuciwe yo kuma kumina ubheke ezicakile uyeke ubona kubona amadoda asebenzile akuyona icala lami mongaqaqekile imali ungayibhekile fanta ngoba ngeke uthole mukhamsile uma kumina ubheke esicakile uyeke ubona kubona amadoda asebenzile akuyona icala lami mongaqaqekile imali ungayibhekile fanta ngoba ngeke uthole mukhamsile yabona manje akakagcotshwa fanta imali uvala umlomo ithi unyakazi uqaqa umqondo wehlise nakubona ungabi nenhliziyo embi nobuloya buka izinga lakho kulona ngasi noma isefso wawukhohlwa escape the downfall ngoba ithuba lakho likhona futhi linde wena i-throne manje ushawe noble cause focus ungafuzi uphinde uqhubeke ungaphuzi balansi ungacrosi ngale mogqoka idilusi angifuni ukulwa nawe fise ngathi ungabe iqhawe ukuze indlela iphinde ekhanye ngoba isakhokhela udlame awufane nawe njengezinye ingane ukuze ekhaya indlala ivalwe uma uphinde uzama agcwale lothi kumele ugajwe methi unemali encane uvele uthume yena ebhange athi ukhiphe idili ugane noma ushawe i-spotlight ugqame yakaza ndoda ungakhamisi kaqeka ungadabisi uwena umuntu ozoyikhandela iphisi yo uma kumina ubheke ezicakile uyeke ubona kubona amadoda asebenzile akuyona icala lami mongaqaqekile imali ungayibhekile fanta ngoba ngeke uthole mukhamsile uma kumina ubheke ezicakile uyeke ubona kubona amadoda asebenzile akuyona icala lami mongaqaqekile imali ungayibhekile fanta ngoba ngeke uthole mukhamsile uma kumina ubheke
Come on.